how is strength found in where you get your money from?
Yeah, man. Yo, I'm chilling with my nigga Guns. Ah, King, oh, check it out, with boy. My name is Givo. What about you? Are you a good boy?
Ndiye magoshen boy, so we are winning color. Kwa tuwa vuguza kukati npizo. Uwe, ukavunze ukanero zanpeza. Nine team team. Mandivoe uchoke la kuu, ine geto kwe nichoka hapa life ni kuu.
Yo, inewoe nichoke la kumayati, awesha kuwepe life sili party.
Chiri na tieni sefotu kwa mkuu, wakulipo kona njala mainikolo wa wu.
Yeah, kwetu ni minya spice na sauce, tienda mumajila wana siya bamuwe.
Watu, wakuchengete chengete olo wa wu, wakulima fake papano, aleluya, aleluya.
Ha, ise kuchesh tienda na laptop, puti maoneka dopu na ngotili na joti.
Kwa ni kwa
my king, my father is a soldier. No, I can't do this shit, man.
Life, ya kwatu, sunga ingenemo, nikevera ya mwana so, sunga ESM.
Say we been through shit, checking be your father in this, though you talking bullshit.
Yo, olo nisecheva chamba, tina pili famulungu, kambako chinyanja, sinivera, ito shizungu.
Zaku menya, I can be John Cena, munga ni mleso menya.
Nika osa nipangise ngosi, osa niyanga ninga kufyanje na pamukosi.
Ha, bro, you can do this shit, Susie, bakuti, I'm the only son whom my father chose.
I don't care who you are, ninga pange ngosi, pantimoni maivala ni 7 to 1 months.
Kwanu kuta kupese kachema memba, who knows kutiti endela mu mabima.
Mabima chene ayo ya makuluku, sunga ni uze onachokera kunkuku.
Ha, hui wala kutigero yako everyday, ama pwela no bolo na magivo you are my group.
I don't care ujani na musula, ninamona kudala nishiavula.
I can't lie mwana, ujasi wako, niembekeza kumuza nile ya tete wako.
I don't care we are poor you are rich, I don't want ya, I'm done with the beat.
Yo, nine nina gula ma suitcase na madaipa, mwana omunye ngelela na majigiz.
You keep quiet, unipanga chema blodi, na namba yako anatiri tamfoli.
Ha, susiba kutia matuma everyday, no nichafinga ati baby give I'm sold.
Sasa katumapu waka ndiye kalas, ni mukalipila ambere netu evoli.
Yo, nikankala na eve ni matosa mazale na madola, susiba na kwa nana chosa phone.
Vovutana vutana vizale tandi ongao na chiraka choka mbanika give more.
Yo, haka nothing to search in any phone, akuli gero yanga iwe chap yo, try move on.
Umuhusi aliko pela kukunyumba sifu na voka mbaka mbatela to leave me alone.
Yo, maploti ya lidiwa pongo zina mwana niwa pasa 1-1 kumo zina my phone.
Musie yangale uchani mwana wanga uka mtenga nindani ya zati ya drama zanga.
Yo, haveti kwa nukuli ni ononge zanga zanga za sala na zono na india kumanda.
Ah, you know chikivo na ungo kama kama sikuna siri kwa sida.
Ah,
kwa sida fisekchi.
Ayo mwachi nao kingi nao zingana ole mnao zusene sek na. Ah, angalako nao
endao katembo.
Ah,
sek
katomba.
Oro gamba kwa nungumayati kwa mazina. Aji Jeff Bones kwa jumba jumba.
Ni
ai, kutira zina jinyama. Baraka. Awe, gabona poi.
Man, mai kwa nungendo te hapo zina ati strong mazido. Uli msero, bota, kabotolo, Jonisco. Kana life sienda baso golo. Ati kingi, Chicago.
Batu, sinya nganya.
Sef, mfuna kupali wa sky, npat.
Tell Pelican and Pariba Palace.
John Dre back in it, yo. DJ John Dre back in it, yo. Nima hit the topic.